ngesimezeke esizwe sihlangene izibongo freestyle. Inkosi usenza ngakhona, inkosi ebuya nebona, inkosi ethanda amaledi namaoledi, inkosi ithanda i-street, mavula ivaligedi futhi ayinqeni. Wena ungahamba futhi awungilesi, ijubane njengomesi, idubane kuleyo geji, akekho funa ukuboshwa, hhayi inhlola zulu, ugogo umbhekile. Ngiphesile, ngihlala ngivesi, ngiphethele ugesi, mina nginomhle, ngicela ungangibheki. Yeah, yeah, yeah. Look at this drip, it's too dull. Look at my kicks, they too dull. Look at my flow, it's too soon. Look at me now, I'm too old. Look at me now, shining my shoes. Look at me now, hitting the lines. Look at me now, in a book. Look at me now, in a spot. I'm highly ukulubuzi, highly sulusi, highly bugudist, highly mumudist, highly cocotist, highly flowotist. I used to be smoking, I'm highly blowing a loozy. Hayi wena nobubi, ungazuphaphasa, ukushaya ngempama, uthi yazazi ukhohle negama. Hayi wena nobubi, ungazuphaphasa, ukushaya ngempama, uthi yazazi ukhohle negama. Mina ngimubi ngiyazazi man, ukuthi uyazi unamawari. Ibhenki manje lakho kodwa, ngishubhisa umzansi ngaliqe. Wena awufuni ngihlanga Hayi wena nobubi, ungazuphaphasa, ukushaya ngempama, uthi yazazi ukhohle negama. Hayi wena nobubi, ungazuphaphasa, ukushaya ngempama, uthi yazazi ukhohle negama. Nestimezeke esizwe sihlangene izibongo freestyle.